Ega pani nalengane ezokhala ubusuku nemini sonke senze ngathasiboni kodwa uyaza isena basali oluka bani lolusana lokhu kusile aludlanga sebuthakathaka uphelelwa ngamandla kanti ukuphi Afrika Ega pani nalengane ezokhala ubusuku nemini sonke senze ngathasiboni kodwa uyaza isena basali oluka bani lolusana lokhu kusile aludlanga sebuthakathaka uphelelwa ngamandla kanti ukuphi Afrika Afrika funda mehlo Afrika funda mehlo Afrika funda mehlo Afrika funda mehlo Jesus usthelo uthando Jesus usthelo uthando Jesus usthelo uthando Jesus usthelo uthando Afrika funda mehlo Afrika funda mehlo Afrika funda mehlo Afrika funda mehlo Jesus usthelo uthando
Yo, sometimes I have more, isengichitha amabhodo. And it's funny we forget ikhona badla kumqomo. And God, what do we do? Ngalaba baserizolo. Abana baba, abana mama, abanazi nothando. Akakavuli namehlo, kodwa udliwa yisifo. Yazi la ngibuka umsana ngathi uzokhuluma mhlambe. Ilokhu azalwa lo, baba kawazi umhlane. Amehlo agcwele usizi, inkosi le yintandane. Namhlanje ngizelwe, kodwa kusasa kuphelile. Ilokho ngakubona mangibheka mehla lengane futhola ngikubhalele enekudala ngilindile kodwa inkinga yikho kimi dali nomakhelwane baba bengicela isineke amadlebe mawezwe inqondo mayivuleke amehla bona umlomo ukhulume bengicela inhlakanipho kaSolomon noDavide ngoba wena uthume mina from Africa ohluphekile
samba emhlabeni ngahlale Ega bani nalengane ezokhala ubusuku nemini sonke senze ngathasiboni kodwa uyaza isena basali oluka bani lolusana lokhu kusile aludlanga sebuthakathaka uphelelwa ngamandla kanti ukuphi Afrika Ega bani nalengane ezokhala ubusuku nemini sonke senze ngathasiboni kodwa uyaza isena basali oluka bani lolusana lokhu kusile aludlanga sebuthakathaka uphelelwa ngamandla kanti ukuphi Afrika Afrika funda mehlo Afrika funda mehlo Afrika funda mehlo Afrika funda mehlo Jesus usthelo uthando Jesus usthelo uthando Jesus usthelo uthando Jesus usthelo uthando Afrika funda mehlo Afrika funda mehlo Afrika funda mehlo Afrika funda mehlo